najimsafi.com.
What's up? I like the sound, man. Umbo lako namba nane na nchanganya das nunda. Nifanye bubu wakichonga, wefunga nipeleke unavyotaka mama lao. Mipunda hizo twister siziwezi twende slow. Milumba eti kisa na kitambi wanajaji ntawezana. Kuwekana ndani ya huu moyo kupendana. Kwanza jicho like nyanya, ukintazama unanchanganya. Ukinchanganya ndo unazama na nkizama siachi mwanya. Kwanza mapenzi disia, mapenzi ni upendo. Mapenzi kwanza kupendana na kisha ndo tendo. Na kisha ndo mtonyo, alafu ndo mjengo. Ila squeezy bila pesa kuna upendo upati tendo. Ila kwako, no keshi, na fresh unipi stressi. Na sex, na kisi forever you are my best. Hata nikenda mbinguni usisite funga safari. Funga kusali Mungu ilipenza lipe kibari poa.
Cause I got you. Cause I got you. Cause I got you. Cause I got you.
Kabiriwa na rao kinigusa hapa. Baby unajua na tabiriwa kijau kini aja kapa. Wendo unajua mazuri yako ni mengi kama taposti picha. No caption wakisema kwako napita na we kwangu napita. Give them no reaction. Mapenzi kweli ni vita na minibatisha mani ndani yake. Nikisema na maanisha kafunga madirisha ya tamaa zake. My love, hata kama niko Uingereza, funga safari jo. Niwe peke ndo nanipendeza. Baby no matter no, no matter no. Hata kama niko magereza, funga safari jo. Niwe peke ndo nanipendeza. Cause I got you my love.
Slicer.